Hey. Yeah, I'm tuning the track.
Play. Mama, unga worry ngam. Hey, I'm so ready, so imele yam. Hey, balmo shili kamala.
Hey,
diya sazi si kusa. Hey, unga worry ngam.
Hey,
mama, unga worry. Mama, unga wari,
don't worry about me,
Mama, unga wari,
I don't believe
Nuza lunga kali, zoga righty. Anba hoya banyeli sika malam. Fofu abakali, say righty. Batindizo banjo nfuze wanke labam. Andaba mamela, nanda kubega. Dispana Nalande lubizo lamu Chonga ngogu nilikawa Sezo panda Pasezo teta bangamu Dizo lpili pupalamu Zoshangana Sezo paga misilali Kelu bawa nipamani Diliswasha noba kwana ndizu nga Sebe nyelisa ikamalama ndizu chaf Ukukubeke kuzama ilo chaf Ingutela soza zinganze ndikiva
Mama unga waringa hey. I'm a soldier, these are mele ya.
Balmo shilika mala. Diya sazi si kusa.
I know where I'm from.
Unga wari na. Mama unga wari na. Mama unga wari na. Imfundiso zasekhaya ndakhile Hlonipho mncane omdala ndikufundisiwe Ungeniboni nje ndilapha ndihambile Senzekile izinto ngalamehlo ndibonile Kodwa kuyo yonke loo nto ndikhulile Nakwiimpazamo zam ndifundile Xa nithandaza ngokuhlwa nindibike Usathane uhlala njalo efuna siwe Lesithi khohlakelele, no lie Kukho abantu abakhe bengabantu kwakule ndawo Kodwa phola olethi cela ungaxhala Ngoko andisahambi ndedwa nabakhulu abam Lesithi khohlakelele, no lie Kukho abantu abakhe bengabantu kwakule ndawo Kodwa phola olethi cela ungaxhala Ngoko andisahambi ndedwa nabakhulu abam
Mama ungakhali, unyana kalali Kherezela isipani, ey Mama ungakhali, unyana kalali Kherezela isipani Kuzolunga one day Kuzolunga one day
Mama unga worry ngam I'm a soldier, dizo imele yam Balmo shilika mala Diya sazi si kusa Unga wari Mama unga wari
I don't believe
Mama unga wari